gone from here, I guess.
Frozen.
We'll do nature.
Yes, nature. Have you done plants and nature? Go for nature and
nature.
Siku. Siku.
Hima.
Hima.
Ado.
Ado.
Ni mchana.
Ado.
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 Na ado boate.
Ado boate.
Ado boate.
Ado boate.
Kama saa hizi, atobuate.
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 Ni saa ngapi?
Mchana.
Saa sita. Saa sita.
Na umande.
Ime.
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 Ime. Na vumbi.
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 Na burune ni nini?
Burune.
Burune
ni hiyo hiyo.
Sasa nena hiyo burune.
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 Baratina.
Baratina.
Baritina.
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 Ni saa ngapi?
Kumepambauka. Kumepambauka.
Yani kumekucha.
Ragama.
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 Na ziwa.
Kaa.
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 Na birikina.
Birikin. Birikina.
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 Kwa Kiswahili ni nini?
Pepe.
Pepe.
Pepe tete.
Pepe.
Umeme.
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 So it is lightning.
Ndiyo.
Oni.
Now we are resuming recording after an interval. We do not want it too loud. It looks about right.
Na mwezi.
Hug.
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 Na asubuhi.
Burra.
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 Na kilima.
Mulimete.
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 Na matope.
Doke.
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 Na ino nyingine ya matope.
Ndodo.
Hima.
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 Hima. Na maji madogo yenye shima ndani ya shima.
Helemo.
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 Helemo. Helemo.
Na unasema helemo kwa Kiswahili?
Yani
shimo.
Pato kishimo.
Shimo tu.
Shimo tu.
Bila maji ya yenye maji.
Yenye maji na isokuwa na maji ni shimo tu.
Shimo.
Shimo ya maji.
Shimo ya maji tu.
Piano.
Na mvua?
Maa.
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 Mvua.
Maa mvua.
Maa.
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 Ni sawa ya maji. Na maalube
ni nini? Maalube.
Maalube.
Yani hunyesha.
It's raining.
Maalube.
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 Na mto?
Para. Baka ote?
Mto.
Oh.
Sono.
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 Buta berke para ni ile mtwa.
Mtwa.
Eh.
Oh, yule dudu.
A dudu ndio.
Did we already have that for termite?
I don't think so. Let's have it.
Anataka kusikia hii pare.
Para.
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 Ara.
Para.
Para.
Ara.
Yeah, we do have it.
Na. Mchanga kama kilima.
Gipe.
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 Na si, ni mchanga ama
kile kiduru ya kiduru.
Kile kiduru
kama yao.
Peke yake tu hutoka.
I'm wondering if this isn't ant hill. Inatengenezwa kwa wadudu hawa?
Muta.
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 Okay.
Muta.
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 Muta. Na moshi?
Togwa.
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 Is that okay? Mm-hmm. Sure we have that one. Na hii ni neno ina maanisha, nafikiri ni ziwa huko karibu na Pandanas, karibu kati ya Pandanas na Witu, kuna ziwa, unakumbuka?
Luishi.
Ngada.
Ngada, atendeme Luishi.
Ngada.
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 Ngada. Si Ngada, weo na nakiboni.
Ni ziwa?
Ziwa
kubwa.
Ile mado kwambia mi?
Nada.
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 Nada. Nada. Nada.
Nada.
Na kwa kiboni ni nyada?
Nyada.
Nyada.
Kwa kiboni nyada.
Nyoka. Nyota.
Inkelia.
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 Inkelia.